Hey yo, ni Levi Matesh hapa hivi na niko ndani ya Axial Production, wishing all the Form 4 success in their exams.
Ninajua mtapas, tena bila was, fanya slow, wacha was. Ninajua mtapas, tena bila was, fanya slow, wacha was. Ninajua mtapas, tena bila was, fanya slow, wacha was.
Sindio show mtapas, ama vape, here. Isn't too late to say success. Isn't too late to say success. Levi kwenye mic. Yeah, all the best.